More music, going to do a car.
And noon! Get the boys, the police! And the boo! I did it!
It's Shane on the beat.
We don't name them to run us.
Your Majesty, running it.
Rise up, get on youth! Get the police, and the name covers everything. Let me say, it is what it is, right? One time! Ukadropa tidropa Paka yako ya propa Ukasheta tisheta Hizi bandiwe heta Are you said you are the boss? We are the boss too Are you said damn lost? You are lost too Nagula kakramu atinza panga masamu Why watonza kure kunu wa ukamu Wakwira njiri yanga na yako tiranga Kwana mikanga na kuna nantanga Kazuba kwa timarata Wani vela laka Kumashonsi abo niliza na chilata If you're the 50 If you are smart Me I'm smarter Better than your master It bring the disaster What is matter If it doesn't matter What is shinka blade If it is shinka butter Onela kuchusi Uzibend in a rasta Babizo ni same na omaga Let the 50 na yo 50 Tietu panga sale Chunga jemnyas Pama niga uri mkale Tietu sangalale Uleke na vipale Lelo tawali Uka dropa titropa Ukasheta tisheta Nisi bandiwe heta Are you said you are the boss? We are the boss too Are you said damn lost? You are lost too Nagula kakramu atinza panga masamu Why you want to zako we kuna ukamu Wakira njiri yanga na yako tira Nangote kwana mikanga na kuna nanda
We in the building, I said a big layer. I need a fly up and no zone there. And they were mona, takuna kovalea. Wakura fast in it, tungo kutualea. Ukambera watcha tisi, ufani kache, utisi. Ukambera balampia, undisi. 50-50, you wet pangezari. Sisa sovensi, mbi bali wachari. Jira nana kula lukumka, tefyo chari. Pei nafika, pati kupanga panga. Tikambera wasebere na kuri mafalanga. Misi ene each way, sisa siri sana na iwe. Mafia baywe Ni 50-50 49 nkana Ule te sate iwe kuno zikungana Angere riche niwe menu ya natungana
Kitropa Paka yako ya fropa Ukasheta tisheta Nisi bandiwe heta Are you said you are the boss? We are the boss too Are you said damn lost? You are lost too Nagula kakramu atinza panga masamu Why you want to we kuno wa ukamu Wakwira njiri yanga na yako tiranga Kwana mikanga na kuna nantanga
In 50-50 mata kinga tusuro Totinga fuso, why utawa chifuso Arasuma kare kari benolila wiso Nde tupa chinzo, siya tuna marinzo Iko, same 10 but siya na lefo Vyo chita nane chita ni mubiri na shato Peureta wanzako nenya mula sando Muri ine muri chiva same ni majando Anjira wazimvera mkwira sister wako Ni olima competition ya magero patako Ke chite nchite batosa tenga tusweni Limba fike palefa tutantike Buru zangazime, mbuzi jinda zinye Chita limbe magemu sanya zigwe Vyaza chita ochite, mangwenu mpange ziye Foto alibe nuwe the better 50 Achite nane nchite, tuone sanga tire Chive apive azive mpanye nsiye
Ukadropa titropa Paka yako ya fropa Ukasheta tisheta Nisi bandiwe heta Are you said you are the boss? We are the boss too Are you said damn lost? You are lost too Nagula kakramu atinza panga masamu Why watonza kwewe kuno wa ukamu Wakwira njiri yanga na yako tiranga Kwana mikanga na kuna nantanga
Rush Pro!
Baba Komesa Pivot Triple C Oro Oro Creme Zizo Baby Boo Gizmo Draghi Ben Diolo Jamakala Taz J John Akumona Mandulu Vena Bosco Mandy of God
Your Majesty running it
This is success music. I love
it, man. Z Dunka, the CEO.